ngaze epanga lyo maze oli wa munange okumite bisibu mukwano oli mwesigwa otobye mumbere mbi kumune baseka nonemerako mukwano okumye ekitwe kyote kisangika wakuma newe wayo nokumira embeera yange amasanyu ne gakuita kongo linange okumyenyabo handi yewe Nyekwe muna